lola. Tula mama uwa kale mama. Ya wabandu wa kala ntaya. Oti siwa uizo shinda. Tula mama uzo lola.
Is it was a shinda.